Шу. Alright. Toss. Ozwa. Yeah. Angisangalanga ukubhekelela. Zinja sami sithukuthele. All you want impumelelo. Sebenzele ukungenelela. Ngoba thina sibekezele. Asibekezele chief. Asibekezele. Lalela. Ungangicocela ingane yokwane. I'm not a fan of fairy tales. Uchitha isikhathi ongekusule. Ngifuna imali engikhanda ifine. If that S is not a dollar sign. Chief, I cannot save it. Sengi scheme. Urole ihlahla kulamalanga. Inyaka nyaka. I'm not a scheme. Uphume kasi ungangideleli bamba intombi yakho ngezandla ungamyekela khululeke seyifikile igese novi zomphendula umakhwapheni umakhwapheni kwetikinga une
noma ngeza one on one awunazo imele isuse kudala ngomile phina leyo yeyika siphuze bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe fedu yazo siphume kasi thina noma ngeza one on one awunazo imele isuse kudala ngomile phina leyo yeyika siphuze bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe fedu yazo siphume kasi thina.
Yeah, I'm an OG now, who knew? I don't even know who knew. 2022, still the go-to dude. Yeah, 2022, still the GOAT numbers. You said you want bars, I suga. No manini, no magupi, gushi ciphers, shubi. Never even wrote a disc bar. Nya fungo, with nya lawyer, so I had to disc bar a few. And then, mean she ain't your driver. But I couldn't let everything I see age the art. I said CH and art, put that together. Bitch, we made the charts. So ungalinge nje gawu. Lokhu yangizibiza uDakane ngalile nje gawu. Anyakuthipha nje gawu. Ungaphinde nje gawu. Ngaphuphina nophindile ngisanga mphinda mosi.
Noma ngeza one on one. Awunazo imele isuse kudala ngomile. Phina leyo yeyika siphuze bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe. Fedu yazo siphume kasi thina. Noma ngeza one on one. Awunazo imele isuse kudala ngomile. Phina leyo yeyika siphuze bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe. Fedu yazo siphume kasi thina. Never knows what's tired. I'm not competing. Not yet lapping boy boy. Ngalani rider. I'm never riding smooth by us. Who very ganda ganda. Hip hop messiah. They all ready for my recital. My skill and presence. Go licking by us. Super vital. Get an engani licking. We dropping hits. No misses and no pervaders to blame. I never fall. Stay wishing I want the coins. Keep the fame. Since I got you. We really on a different ball game. Siya kubuga. Minang fungu maba. Finance azo chuluga. Nge rap. Send cross on my ocean. Nga talent pugu pa. Who's been through it all. Yimone right till I yuk sugu ma. They saw me come. Ngenzi ngathi ngivele ngavumbuka. Mina ngifunga uma abafinance azojuluka nge-rap. Send cross on my ocean ngacala empuku pa. Who's been through it all. Yimone right till I yuk sugu ma. They saw me coming. Ngenzi ngathi ngivele ngavumbuka.
Esiphile real life movie. Angikhishimisa imali yona ngithumele location. I don't wanna eat for some mamele ama serpent. I made them believe baze bakhohlwa my atheist. Bheka ngiphansula and it's evident. Kutsapha ungaviki if u-weak sizokunika ushona. Sizonenza busy njengekhekhe lama city girls. I feel any dizzy if in denka nizeluka
again. Two piece yeti keys phezu kweyache Dubai like assalamu alaikum. Exe who sees ungaphiki nezinja zegas ngoba swanje no concord.